ZLatestMusic.com.
Street
Flow Munkunye.
Deep guys, I see ya. And your boy KK Player.
Knox Records.
Yankee IG. Ah, yeah. Baby, this one is lele. Uske want to ela. Ni watakuwa ni wena. Ah, baby, this one is lele. Uske want to ela. Ni watakuwa ni wena. Promise to love you, baby, forever. Na niwe ni
inge moni inge na
la demoni bonela.
Hey, oh my love, give chance. Ila toli shimbe moli vone zifameto. Kuli kwa piru ya olio fominga ni geto. Amulili sili ya simonga China banjito. Ingeza magelo ni kavulela kipeto. Kakuli sini kwa nilesa au sifateo. Neli distance ifakeo ni swala kisiuti. Ingefo kupendureli shala. Uli utwele kuwe na zenilila. Zenili ingembo nchwale foito kwa kula. Kandikilila tole lito kwa kuselwa. Lisentu ya mkidifako na zaakulela. Tuteke ya mini lila toli kahula.
Baby,
heyo miswale
lele.
Heyo yanki.
Uske wanti wela. Ni watakuwa ni wena. Ah, baby, niswale lele. Uske wanti wela.
Cholo mboni ya siloko. Au nituwe ni mwanolo wali buloko. Niswale hinge tapifaka nyandi. Koni mbuye mwabupilo hani nyandi. Suta anilata wena. Baby shauta ya kulata wena.
Baby, niswale lele. Uske wanti wela. Ni watakuwa ni wena. Baby, niswalelele, uske wanti wela. Ni watakuwa ni wena. Ningemo ni ingela, ni latemo ni wonela. I promise to love you, baby, forever. Niwe ni ingemo ni ingela, ni latemo ni wonela. Oh my love.
Mishene nekikuli uwe madamu, so just the way I am, oloma movie, kafiumo. Ani baboni neke, bakatola tumape fiumo. I'm on a same viz, sometime uvakona kwa mbola. Zaka, moni shimbela, moni kula tela. Pangaya, how decision, cause I came alone. I'll be quiet daily, sina kekelo. You are my lover, stroke my best friend. Kukutwela anikoni, akanti. You have to trust the process. Kukuruza kitu na loss.
Niswalelele. Uske wanti wela. Ni watakuwa ni wena. Baby, niswale lele. Uske wanti wela. Ni watakuwa ni wena. Ningemo ni ingela. Ni latemo ni wonela. I promise to love you, baby, forever na niwe ni.
I got you. Avene Vani, Avene Poda, Aputito, Trixie, Broga, Young K, Top Skid, G Max, Ayo King Shad, Whiskey, I see ya, Jezo wa Mutinta,
Knox Records,
out.
ZLatestMusic.com.